Mawasiliano bora, maneno muhimu. Ufadhili wa mradi wa kusaidia ufikiaji wa lugha shuleni huko Missouri uliotolewa na Baraza la Walemavu wa Kiendelezi la Missouri uliungwa mkono na utawala wa kuishi kwa jamii SCL, idara ya afya ya huduma za kibinadamu ya Marekani HHS, kama sehemu ya tuzo ya usaidizi wa kifedha ya jumla ya dola milioni 1,361,246 na ufadhili wa 1% na SCL HHS. Yaliomo ni yale ya maandishi na si lazima yawakilishe maoni rasmi ya au uidhinishaji wa SCL HHS au serikali ya Marekani. Mawasiliano bora, maneno muhimu. Kuwasiliana kwa ufanisi na shule ya mtoto wako. Hii ni mifano ya misemo unayoweza kutumia ikiwa unahitaji ufafanuzi kutoka kwa mkalimani au mshiriki wa wafanyikazi wa shule, au ikiwa unahitaji maelezo zaidi wakati wa mkutano. Maneno ya Kiingereza na tafsiri. Please repeat that. Tafadhali rudia hilo. Can you please explain this one more time? Tafadhali unaweza kueleza hili mara nyingine? There are many words I don't understand. Can you please explain them in another way? Kuna maneno mengi ambayo sielewi. Tafadhali unaweza kuyaeleza kwa njia nyingine? If I have questions after the meeting, how can I let the school know? Iwapo nina maswali baada ya mkutano, ninawezaje kuijulisha shule? I will need an interpreter for our next meeting. I speak. Nahitaji mkalimani kwa mkutano wetu ujao. Naongea. Maneno ya Kiingereza, tafsiri. Can I please have those documents translated into my language? Tafadhali, hati hizi zinaweza kutafsiriwa kwa lugha yangu? Can you please explain what this word means? Tafadhali, unaweza kunieleza hili neno linamaanisha nini? I would like to schedule another conference with my child's teacher and will need an interpreter. Ningependa tupange mkutano mwingine na mwalimu wa mtoto wangu na nitahitaji mkalimani. What else can I do to help my child? Naweza kufanya jambo lingine gani kumsaidia mtoto wangu? What can I do if my child needs help? Nitafanyaje iwapo mtoto wangu anahitaji usaidizi?